Oh Timothée, consoare-me. Dibitsa kasa unyane, bonsoir-le-le. Litsa bucha, litsa ukirie seritse. Le fufi, Bondi mawo, ako swarele, auti betsa kaza unyane, e unswarele, letsa bucha, letsa ukirie seritse. Le fifi, e unswarele, letsa bucha, letsa ukirie seritse. Le fifi, unswarele, letsa bucha, letsa ukirie seritse. Le fifi. A consoarele, au tibitsa kasa unyane, e unswarele, letsa bucha, letsa ukirie seritse, mafifi, e unswarele. Letsa bucha, letsa ukirie seritse, sipiri onswarele. Letsa bucha, letsa ukirie seritse, ififi lena onswarele. Letsa Let's go.